re le mogawa di A re amohela ka diatla tse pedi ho phethelwa ha projeke ya thwekiso ya metsi Edenburg. Ka mora dilemo dikgwerekgwere di phalla ka hara motse le ka hara baahi, projeke ena e tla busetsa seriti le ntlafatso ya maphelo le bohlweki hara motse. Le hoja re thoholetsa komiti ya setekgeniki ho phethela tshebetso, re hloka dikarabo mabapi le tiehiso, mabapi le kontraka le ditjhelete tse sebedisitsweng. Ye tla beha projeke leihlo hore ho be le boikarabelo le ho etsa bonnete ba hore projeke e tsitsitse le hore baahi ba se ke ba tobana le bothata hape.